entugol suka seede seede wadete wona don e don gol hana wadede fadde libbi sappo e jetti wona dum tiagal dubi didi won sifaji di facintini docteur Abdoulaye Traoré opejator to l'hopital Gabriel Touré
soni ana hokka suka muina kile sappo le ñolaman ana wa boyde den sedan hono kile jetti le ñolaman yontere wotere tiagal mudun ana wa kudo dennan kile jetti ma kile jeegon le ñolaman le yontere jukune mudun non tan heddirtoda fa heba o hoddine
tawne kala inira do ana jogi dabara mudun entugul wonno totobe ndiyam safariji e ko nande mudun onno holitiri inraabe yogabe to kalana bankas e bamako
neve kolla
min so min hotna won kulliji yogaji ko wadame dindidan fata heba o min mi santon jatti muinde mo fesu o woyi ga suka dan ko heewi to ana hotne wulata fe min defina mo sumbi o yara dum ko hoddira non so en arfa suka dan e dub didi min bama podde yogaji ko famta ko hunde no yafiri
be dade e dido dabareji di entugul suka na wadira dun bangal finato adama dukre yo ito ledde balebe to segutul holti wiide entugul suka na wawi wadirede ledde balebe no yafiri
jiribe on bole
me won podde yogaji kuma hokkata indra suka den ko famta ko inde suka den ta torra fu wala ha wada ni choni safar li veri atte hokka suka yara dum kile gotma kile didi o yeggitan dindi ta torra fu wada
la nama kene kololo wore
na wala indi ma indi kiwdi e ko nande mudun ngoni talaji ngoni kuteji entugul suka don e don to inirabe yogabe no holtri docteur Cheikh Abdul Kadri Waygalo o pediatre to sistref Kuchala
hottun wa suka ana tidi sedan jati sabi ana nato sabe o heba nyaw non reedu dogodo nanan mudun watti mudun jati attawan suka mettete sanna inde makko du ana wahi budde nyabilaaji ni on watti sabi hollitama hakkune inde ka ana tidi sanne
kanon wo inirabe yogabe holtibe wiide jurumoto sanne skobe mabbe wattu entugul teddan yogabe mabbe to banyangara to minya yeruso
ce jour la quand même
ñenen hin bittadan mi fowi jati sa dindina heewi sanne fa derda ana nawa kan den nyala li wattu hin bittadan son dindina heewi sanne ana nawa kan fa mi nyaaw
ko fe funi mbi ji
hono hisude di do torraji di teddan docteur Abdoulaye Traoré o pediatre to l'hopital Gabriel Touré
ko wami kalle e rawbe ben so ben na suka be wadra dun sedan sedan patbe sina dun li on watti goto be de wasude glace en nanana mudun be wada dindi mebbe du ana nato sabe suka lonka munde dindidi be yopran dindi mebbe de patbe wada hen sunjen amma tan o watti denda ana yalta dindidi ga watti sedan tan darton podde jogaji antun sa bam dun ana timmina nawalla on darande hono parstamol ana modede ga hono podde jogaji antun ana timmina nawalla
dotrem be dalike entugol sabe weli yonki welti wide ngol hana dun no dede doni don no sabe hamila dunke be hulti wide le nyanyal dun hani wadere dunkembe hultiwide le nyanyal ngul hani wadirede yalla hadde tiyallaji hono raf nyamduji e ibnugul hakilaji e ko nande mudum dum do timinta yotere meden rawbe mali hande de hebni en Juliette Koulibaly on jarama hedade yo enji yontere warore.